Fanya wainama kisha roteti tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema meshinda beti,
shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo,
I like it.
Wena dancho godo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kikupa jokoto,
like
uno na soto jo,
like
oya jibebebebe, asa jibebebebe, embu jibebebe, siu jibebebebe. Oya jibebebebe, asa jibebebebe, embu jibebebe, siu jibebebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Tandani mwendo kwa chu kwa chu,
kwa chu kwa chu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu,
fiatu fiatu.
Hili penzi walikome, washakunaku,
shakunaku.
Hey, baby sankororo, kerewa, naija,
soko soko.
Asa nomboro, malewa, aija,
roko noko.
Mi kwako shoti atakila, lewa vimba. Kuchekeshe kama wakila, mkude simba. Asajo, nejo,
I like it.
Wena dancho godo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oya jibebebe, asaji bebebe, embu jibebebe.
Nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima. Mushe dede mutu kutwazame kwenye kisima. Fatuma we kishtobe,
mwite Aisha miguno we.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe,
ni mshindue na miundo we.
Kwenye kopakabana, kupumwanana, wakugandana. Ni mupake banana, kwa inadana, tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri, nisafisha mtaro, na ulivyo jazwa nyuma fungu mbiri. Nyanyaza masaro,
nejo,
wena dancho godo, hajinkolo jinkologo, kwa unola soto jo, baby jo jo jo, hajinkolo jinkologo, kikupa jo godo, unola soto jo.
Oya jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe. Oya jibebebe, asa jibebebe.